radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hedi bestujo tamani o do sa yo saki ko modo usman diko halanton kabaruji gondi do di jode men zan la presse la bomo ko gani kante wonani en to boggi jadde dubi didi hikka ko jom en kabarde ciuti sofi petronel le galdure gawo koreji makko ana kepi o yopita ka koliti ngadan ko bayi fudu gobe bande kabarde de ciuti gollobe laamu mali li mabbe du ko manam de brigade giire kanyi e juju nyon o fu ana hen gollidi mabbe non ana culli ana gondidu e daranadu faabe njopite wayde jabande jabuji wote president di ana wonda tiagal laye judde laye ndeno kejaado URD holliti nguyka wote o an mawni fasanne ndardi kala noto majere nyande asowere nde do di woni sembe kabawri di men jogani on bismillah ma do de studio tamani dobe di tiagal ko gube jogide kabardo ciutino sofi petronel le galdure gawnde koreji makko ana keppane yopitede makko nenno laami e france heedi ke dorseka kolliti ngadan ko bayi fufa o yoppite sofi petroni debbo mo duubi capanɗe jeɗɗi e joyi yo ardinoɗo walde wallore atime en li gallure gawde paade mumen natude juuɗe joom en kaɓorɗe ɗe li mali ɗo ɗum hitande 2016 nde hono makko ni suutaɓe hewɓe ana e juuɗe fa hannden keɗɗan Oumar Waygalo fa ɓeydoroɗen faamu
oɗo debbo francinke suutunomale hitande 2016 guɓe jahadinkoɓe gonɗe lelde fof saha hengel nodditirtoɗe alkayida mbi kañen gonno caggal muɗuɓe kollimo cille kurɗe le beme ande ɗe on ɗo wattu fuu sakiraɓe suufiɓe ana gondi e wadde dow hen immadaraji wattu joni o goto e ɓiɓɓe makkoɓe kañumen jalti le lewru uttu ndu hollitinde wiide laamu france o fewi dow hen dabareji yalla sara muɗu ana yoppite le nogay ɗiɗi lewru uttu ndu laamu france jaabi mo holli tiwi dabareji ɗi fana gondi e fiyede ley hen yalla madame soufi petronu an hemta hoore muɗum kanko emmanuel macron laamiɗo leydi france ndi o wi ila sappo e tati lewru juin ɗo ɓe gondi e wadde do hen immadaraji yalla oɗo debbo ana yoppite ila 2011 yimɓele hewɓe kañe en cuuta le saaha leydi ndi kañe le ɓaleer leydi mali ndi oɗo debbo jeyaɗo le leydi suisse moɓe noddirta béatrice tokli suutunomo to tumbuttole lewru janvier hitande 2016 guɓal noddirtongal akmingal wi kañum wonno caggal ɗiɗo golleji micciteɗen wiide kasen guɓe joyne kaɓorɗe kañe en cuuti seeɗa gloria le laamu kuccalo ɗum waɗi le lewru février hitande 2017
ley mali ɗoɗo golloɓe laamu ana e juuɗe guɓe ɓanɗe kaɓorɗe ɗe ɗi koreji mumen ndu andana ɗum en fay hunde commande brigade guire cercle nara suutanama le lewru octobre hitande 2017 nde nenno nde o wondunode e golle fawarde e juuji ñono sungalo kone ana hen nenno o cakkitiɗo suutede ñande sappo e jeena lewru novembre hitande 2017 fa le galle muɗum battene oɗo carotoɗo ana eko hoƴi gollidi e muɗum daraniɓe fa o yoppitede kanko Hamidou Sall hoorejo syndicat libre de la magistrature wonko Sefoudi e Mamadou Sama Sekou keɗoɗenɓe
fa hande miɗen gondi e domude kabaruji kesi banggal gollido amen sunkalu yiɗa amen kay o yoppite no ɓuuri fof yawde min dulla fewi wiide laamu leydi ndi na wondi wadde bawɗe muɗum yalla omo yoppite ka eɗe andi ɗum wiide yoppitere yimɓele natuɓe juuɗe jadinkoɓe wona fay hunde yafude saabi fay goto andana jogolam muɗum tawede minen kay abada min gottata gollididde e laamu o yalla yoppitere makko nalato hakkika ɓuuri fof o neɗɗo mo heewa cellal diabete way makko tension way makko sikka ɗum wala o jowraka fewi no fewiri ndenno minen kuuli patti ñaw makko o irto patti caɗele goɗɗe naata e kabaru cellal makko
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow bembe amen ande facebook na twitter oɗo mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon hakkillaji moɗon wayde jaɓande jaabuji wata président ñande sappo e ɗiɗi lewru ut ndu ana heddi e wonde hirduɓe laamu puɗɗiti immadaraji mumen andinde jaɓali ko cour constitutionnel jaɓani jaabu muɗum ko dow andinde guyka daɗu ka sifa fawarde e diɗɗugol paaloy wota fuu heeraka nenno naakinagol ngol du seli ila kiikiɗe keeñe keƴaɗo URD yiidi e yettinoɓe kabaruji andini du majere jam waɗan asoere janggo keɗɗana Oumar Waygalo
mi ardiki hooreji leydi ndi oɗo woɗɗi min jaɓata kawu amin o wujje noon fedde mbinde ana wondi e soumayle sise mbiɓe fa hannden eɗen keddiri gikke kollitiri wiide caggal ko jababuji ɗi dokka soɓe kolliti wiide Ibrahima Boubacar Keita gagni le temedere fo heeɓi ko ƴaɓɓi yimɓele capanɗe jeegom en jaɗɗom soumayle sise le temedere fo heeɓi ko ƴaɓɓi yimɓele capantato e ɗiɗom ndeɗo fedde ɓe mbihi ɓe accirta ni tan ɓe gaɗa majereji le leydi ndi le sappo e jetti lewru utu jabbe non dubbe ngadi majer mabbe dakade nokku goto le noga e joy lewru utu waror ndudube mbibe ngaran wadde maje godde kasen fa be kollita metti mabbe no kawo o wadirano miccitede wiide kanko Ibrahim Boubacar Keto wadi gidal fewde e yimbe le ngarbe fa ngadda torra le leydi ndi fu ka fa hande yimbe wondube Soumaïla Cissé be anniyaki yarde tiagal tiagal ko mo yide e yimbe le jottinobe kabaruji kikide kenyen kanko lamido fedde IRDND o holliti wiide wattu jono jambe kewdi ngada le hen cour constitutionnel kanye yimbe le humnibe kabaru wote le leydi meden ndi fu neddo goto kedani
Pale kewde leydi meden to bama fasane lendu lewru nenna di toboji kewi ndiyam kebini du bonandaji kaki anandarda kala bawdo fu noto bonarabe gollirde yirwere e neddaku darani politika ko e lami be anangondi e daranade faabe bedo bonarabe note keddana Mamadou Sama Seku
ko buri millimetre uji temdere jam goni kebaari tiagal kam tubido nyande aljumaare de to gundam tun dun lati ke sababu bonandaji kewdi ciudi chami labi boni dabaji kewdi dun mbati e on wattu goto o to tonkatun nuku ngudirdo gundam hakki kiloji chapandi tati sukabe e sahibe en e kanye golobbe meri ngadi di imadraji bangal wutugul fonseji moto pompuji be nawtori jogude jamdam fa hande l'horizon tumbutu to direton yontere jabbine de ko buri millimetre uji chapana ngoni kebaadi tiagal iole dun lati sababu bonandaji kewdi der ngalurende ko buri galleji temedna ngoni jidube ido torraji di bangal bonnugol kaaki nafoji kewdi e yolgol dabaji bata dun jati lanaji woni ko jamarande nawtori wadde yawaramun en ngalur ansongo lirison gawdun yedi e bonandaji iole yontere jabbide de adadu ndiyam dam lati ke sababu ciudi kewdi chami yo hakke millimetre uji temedere e sappo e joyi fay goto heddaki hen ka bonandaji di kay moni sanne maire o commandant brigade gendarmerie e kanye sukabe be denti wadde imadraji yalla be pabo yimbele be dido torraji njottibe ko buri hewde leedi do nokuji di fuf bonandaji di yo batte njam tan wala fuf no dogira faysu fonseji nangodi ko buri hewda tama di didira matundiji dun dun woni ko holliti dunke ande kabaru kala ko woni mafgul ngalluje fay dum burari balde sappo nokuji kewdi sahal leedi di njidi bonandaji njam kam batte dido bonandaji di woni ko don e don kala golirde kumaninde yiriwere nokuji di denti huntande horeti allahji di yalla yimbele njidube torraji di naddake tafunno der ciudu lekolli yalla faande beedo anandeno e nyaw e ko nande mudun be totama ngure e tiafaje hono dum wada matu direton battella yaw bibbe ngalurende e do faba golirde kumaninde yiriwere nokku o denti hinnade yimbele njidube bonandaji ndiam iwole be bangal fecude tew hakunde beedo
De hijjar hitaande 2018 wari e timmoode nde heddinoobe minaabe yimbe mum'en ana ndarto faa hande hakkeji mum'en duuɓi tati caggal kasaraka nenno ɓe joƴƴini waalde noddirteende collectif des familles des victimes de la bousculade de Mina nenno nde daranto hono hewtude hakkeji heddiiɓe minaaɓe li makka hitaande 2015 nde kanko Malick Konaté keƴaaɗo haala collectif galleji heddiɓe li kasara mina ka wonko sefide Oumar Waygalo keddana Mumin Sendibou
avoka ame holiti wide leydi arabi saudita ana yidi humpitinde dun tawe min jahay yeso suudu sariya le kawrital ame cakitido holitama wide wonko leydi arabi saudita hokki lamu leydi medendi ndeno kanju hani joni yobude yimbe torrabe mi ewoy ministre humanido kabaru mun o holiti wide miden kani neddude bataki hore jolamu o martinde mo kabaru du majjun ndeno kanko ministre o waddan ko wawi domun fa hande wala fur ko bilti hen de min noddi modu o holitan wiide o modu majjun en darda min pati dun nabbe yeso sari dun saggi to suudu ministre humani do kabaru dinaji
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
Sengarte kabaruji medan dun region ngaji de ko badato ledde temdere ngoni tutade le commune Senecui le cercle Tomia yo maire e wombe ton darani tutugol de do ledde nyande noga go le outu fa heba ono fa no hada ndare ndiyarde se wi hekkejado tutube ledde de yo wadde fa leeda ka ko nyiba e be dardi yibbe ton du kayba de do ledde tutade mangore ge ke nyande noga go lewru utundu san wattu kikidan hawra e millimetre uji chapande joyi e wi meto non yo tobo go hono mudu rega ki tafen hikka nanno go wallali go wadali bonande ka non hewbe bantini hono hebaade himbe mu en fa jangu mu ko badoto koreji comité ngaji du chapande joyi wombe le mudun janginama jogola ndiyam yurobe kumbiya kifoso fawarde menamba nyande altinere jabinde ONG Ahmed li hejo mudun droidev leko peba iti jawdi ko darani nedo jande fa bedena bedo hawrbe hakkilo do kadde dido kabaruji kedde hedal fande yotrema ana yeso yen tawde ko warata.